Baby, more, I love you, keep as a charo. Sweetie, sweetie, more, I love you, keep as a charo. Listen, in a second, you could pay my pencil back and when you send me home. I say, Mama, haba, you could pay, who need to get that little. You say, sema mtani kila kona e, kila kona o. Eti wewe bingwa kudanga mwingine mfana kuna o, mfana kuna o. Na uliza kupenda nipende mimi wengine nachukia wai. Kumbuka kidole kimoja mbele vitatu vya kusema mwenyewe.
Chinja bulu za mzee wa mbungi mtoto wa uswazi. Hatari na nuso po. Winited. Aibo.
Sema masham sham, ya kona nifaham. Sema natabasam, ya kona nipawazim. Twende basi. Utam, 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 mama utam, 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 utam. Winited.
Show, 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 show. Showtime.